I'm untouchable right now, and I'm back.
They know. Anfikanga ndigalelekile, you cannot touch me ndibusisekile. Ingoma zama zidingiswekile, zonke zi sweet sweet sweet. Ay mani, mna ndi great ndinjengo kali. Mangena mina bakhuphi mali, umlomo wami njengesikhali. Akekho nonditelelayo, baninzi abandihloniphayo. Ndiyi king ndingumhlekazi. Bathi ngubani lo? Yenza ntoni na?
Bathi ngubani lo? King of Queens. Yenza ntoni na?